y'all, what up? It's your boy Cali Graf Jones, aka Papa Jones, and I'm rocking with my boy Young Killer on this one. Let's go. A KETC collaboration, ladies and gentlemen.
Mambo vipi wadhime bidi ni come slow. Apo vipi dadu shachi zina sample, yeah. Bado mjiki na piga jizi na town flows. Na kakaza bigi ojige you niggas don't know. Mi mwalimu za watoto wa lang, na ma MCs wate wako soko wa rang. Kimbia mbio usipo minda chomo wa ganju. Msodoki ni young killer mini boko wa ram. Na mbona nyamini rumas na nina roo ya chuma bonga mbaya leo. Kesho ya mgongo dotani kuna tuna. Skuma mziki mbaka tizini shafuma ji. Paska mavictus manishi nura au suma li. Na tuna li top chef on the jam. Say what? Thank God for blessing a man. So, ebu tulia I perform the type. So better put them hands up when I'm on this mic. Papa John.
I call the shot. Every time we are staying. I call the shot. You know how we do. I call the shot. Every time we are staying. I call the shot.
Nishi kwenu imepenya, msifate mimi fata sheria jinsi nasema. Hapa Cali Graf Jones, hapa msodoki's crazy. Umlu nakwenda nao mtu mzima na naitwa baby, maybe. Umbo sindano mwilu ujakuwa ila pesa inongea. Zede mzaramu, watu anajua msimamo ya Mungu. Yule anemtaka ndo anamchukua. Nilikuwa mtoto michano ndolo nifanya nkakua. Sasa miaka 55 huru inanibidi nshereke. Japo baba yangu mlinzi kwenye nyumba pedeje. Kweli ndo huo mzee ukikatano zushwa kugomba ni anguo uku mezaliwa uchi. Najua nlipo toka mbali na kwenda na sija choka na nyosha nilo wakuta so na upia washa dondoka. Wanajuta sasa unasota upia hawa kustuka. Alikuwa nyufa sasa ukuta umenguka mziki umekufa.
I call the shot. Every time we are staying. I call the shot. You know how we do. I call the shot. Every time we are staying. I call the shot.
Yeah, this time that I'm villa uchokozi. From the 254, see me, I'm like a drug dealer, na si chochi. But I'm big, I'm korofi, in case I try to doubt it, collabo na young killer, I'm so low.
Nisha kosea sana, ila kujifunza, ndo siko milo, nimerudi kupari with Cali Graf, my homie. UG Kampala kote na penya, na una celebrate, ako rap, but it's in fucka K.
I'm coming through with the heat, it's about to get hot. Never been a loser, so I'm about to take it to the top. Feel free to say what you want, little fella. Apa sine kazi tu, tukisaka iyo hella.
Young killer, but change your from me. Ndo maneno zushi na yo yasikia na Paul Peter. Hila na go kisha na wacha kisha ngako ni mataa. Kiona weekend moja na show tisa.
I call the shot.